Records.
A la diosa.
A ser a Florida. Kwa wiki yao mifupa iliki yao utatoka matiti yao kwa kuchekesi titi yao wanalegeza mwili wanatoa kalio jamani sio siri msire ukuku sio yogo bongela mwili alito ya tamlio ulopoteze ujasiri wanaume wada wanapenda na mayai kwenye mita kipita wanajidai bongela buwana
naimo kandani ya suti
kufuwa wana Sini tena naacha
Loira, Loira
Kola nilete mbele sangala sato na papa
Loira, Loira
Kukwa piki kelela tonkipisha kumkamata Ama mwana sesele fazali chafu wabata Nareta nyodo za picha uko Instagram Nipaja dodo inaita kuku sanamu Ni macho kodo mate litakisa hamu Unangata kwa sipa kulata mchicha mtamu Na wabalisha wanangu kuku noma Na wabalisha wanangu naona uruma Na welimisha wanangu watamkinuna Sijetua ibisha ndani chama na mbuna
Kimoko tu chari, kimoko tu chari, kimoko tu chari, kimoko tu chari
Masira Florida,
Florida
Msire Florida,
Florida
Wanangu Florida Florida,
Florida,
Yamani Florida,
Florida,
Msire.